Hilo meniweza na penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kume wakajua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe. Oh yeah. Nipepe. Oh yeah. Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Hani kimapenzi tuchizishane. Mimi na wewe hadi tusikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakutenda baby.
Kupenda, we never do you wrong, no. Wewe ndio mwenyewe. Wewe ndio mwenyewe. Wind up your body pretty baby. You me want me, no care what they say. You're the queen of the cat, but girl, no joker. For your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain box over and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Deal with the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kutenda baby. Tell me baby, who's gonna die for you? In your life, who's gonna catch grenade for you? Ni nani kama sio mimi? 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 Ibasi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane, mimi na wewe hadi tuzikane. Baby basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Mapenzi tuchizishane, mimi na wewe hadi tuzikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakucheza.